madaxweynaha xilliga ka sii dhammaanayo ee Maraykanka Barack Obama ayaa khudbad dardaarana oo ku saabsan amniga qaranka u jeediyay dadweynaha Maraykanka iyo siyaasiyiintaba.
By the time I took office, the United States had been at war for 7 years. For 8 years that I've been in office, there has not been a day when a terrorist organization or some radicalized...
Markii aan xilka la wareegay, dalkan Maraykanku waxa uu dagaal ku jiray muddo 7 sano ah. 8 sano ee aan talada hayeyna ma aysan jirin maalin kaliya oo aysan ururada argagixisada ama shakhsiyaadka xaq jirka ah aysan qorsheynaynin inay dilaan dad Maraykan ah. 20 January waxaan noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay oo Maraykan ah oo 8 sano oo uu talinayayba dagaal ku jiray. Barasare Jibriil Cali Aw Maxamuud oo maadada culunta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ayaa ugu horreyn sharxayo khudbadan dardaaranka waxa ulajeedkeedu uu yahay.
Walaal waad mahadsan tahay jaamacadiga iyo v o a daba. Waxaa madaxweyne Obama uu jeediyay khudbad tii ugu dambeysay ah oo national security-ga iyo arrimaha amniga uu diiradda ku saaray. Wuxuu ka jeediyey gobolka Florida ee xarun ciidanka cirku ku leeyahay. Khudbadaas wuxuu uga hadlayay inteeda badan dagaalka argagixisada dalka Maraykanku uu ku jiray muddadii ilaa iyo 2001 markii uu dhacay weerarkii New York. Wuxuu sheegay madaxweyne Obama inuu yahay madaxweynaha madaxweyneyaasha Maraykanka soo maray kii muddada ugu dheer dagaalka ku jiray oo 8 sano oo uu joogayba uu dagaal ku jiray oo aysan soo marin maalin argagixisadu aanay isku dayn inay dalka Maraykanka dhib ka geysato ama dad Maraykana dhib u geysato. Marka wuxuu diiradda saarayay sideebaa aan dagaalkaas u waajahnay, wuxuu difaacayay waxyaabihii uu qabtay, wuxuu ku faanay Alqaacida oo dhibtaas ka dambeysay inuu baabi'iyey, inuu Osama bin Laden dilay. Wuxuu sheegay in kharashkii iyo howlihii Maraykanka uga bixi jiray dagaalka uu yaraaday, dhibaatadii iyo dhimashadii ciidanka Maraykanka soo gaari jirtana ay yaraatay, faafitaanka Alqaacida iyo argagixisadana inkastoo ay faaftay oo wadamo badan ay gaartay, haddana ay sidii hore si ka badan u xakameeyeen ayuu ku faanay madaxweynuhu. Marka wuxuu dardaaran badan siiyey maamulka soo socda inay howlihii sii wadaan oo aanay daadin howlahaas iyaga ah oo ay ka shaqeeyaan horu socodsiintooda.
Cabdiraxmaan Axmed Obsiye waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Chicago, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha Maraykanka isaga oo ka warramayo qaybta dardaarankan ee qusaysay muslimiinta Maraykanka iyo weliba Soomaalida. Waxa uu yidhi
madaxweynuhu laba arrimood bay ku saabsanayd khudbadiisu. Number one, dhaadashada uu dhaadanayo ee wixii maamulkiisa uu qabtay uu dhaadanayay uu muujiyey. Waxaa kula muujiyey in aanay dadka Maraykanku ama Soomaali ha ahaato ama muslimiinba ahaatee inaanay istaahilin, iyo caalamka kaleba inaanay istaahilin in dagaalka laga dhigo dagaal argagixiso, in laga dhigo dagaal diineed. Taasi markaa waxa ay muujinaysaa oo ay keenaysaa waxay ku neefsadaan dadka muslimiinta ah oo baryahan dambaba warwar ka qabay doorashadu intii ay socotay, madaxweynaha cusub iyo istraatiijiyadiisa la dagaalanka argagixisada, qaabkii uu u soo jeedinayay, istraatiijiyadii uu soo jeedinayay, ayuu madaxweynuhu waxaad moodaa inuu dardaaran ka warinayay oo Maraykanka dardaaran siinayay oo uu leeyahay dadka muslimiinta ah waa in si sharaf ah oo qiimo leh loola dhaqmaa. Waxaa kaloo madaxweynuhu muujiyey in aanay xal keenaynin in lala dagaalamo diin, lala dagaalamo ama dad gaara lala dagaalamo.
Dardaaranka madaxweynaha Maraykanka ee Obama kama marnayn inuu difaaco siyaasadihiisii la dagaalanka argagixisada, isaga oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi
there's been a debate about ISIL that's focused on whether a continued US troop presence in Iraq back in 2011 could have stopped the threat of ISIL from growing. And as a practical matter, this was not an option. By 2011, Iraqis wanted our military presence to end, and they were unwilling to sign a new status of forces agreement to protect our...
Dood ayaa ka dhalatay ISIL oo ku saabsan haddii ciidamada Maraykanku ay Iraq sii joogi lahaayeen in ay ka hortegi lahayd ISIL oo sii xoogaysato. Dhab ahaantiina, arrintaas suurtagal ma ahaateen. 2011-kii, Ciraaqiyiintu waxa ay dalbanayeen in aan soo gabagabayno joogista ciidamada Maraykanka ee Ciraaq, mana aysan doonayn inay saxiixaan heshiis ka hortegayo in ciidamadayada aan la maxkamadayn haddii ay isku dayaan inay isdifaacaan iyaga oo Ciraaq ku sugan. Sidoo kalena kama aysan hortegi lahayn awoodaha suurtageliyay inay ISIL xoogaysato sida dowladda ciraaq oo ku mashquulsanayd qorshe ay ku kala qaybinayso dadkeeda kalitaliska siriya oo isticmaalayay dhaqamo arxandarra ah iyo baraha bulshada oo gaaray heerkii ugu sarreeyey ee soo xerigelinta caalamka ee argagixisada iyo weliba ciidanka ciraaq oo kala daadsanaa ugu dambayntiina lagu dulmaray magaalada Mosul. Haddaba khudbaddan dardaaranka ah ee dheereed ee lagula hadlayay shacabka Maraykanka iyo siyaasiyiintaba kama aysan marnayn arrimo quseeya Soomaalida. Waa kan Barasar Jibriil Cali Aw Maxamuud oo ka hadlayo arrimaha sida tooska ah u quseeyay Soomaalida ee khudbaddaasi ku jiray.
Runtii wuxuu sheegay dowladda Maraykanka dagaalka ay ku jirto inuu isku koobnayn Bariga Dhexe iyo Afghanistan kaliya. Wuxuu sheegay Waqooyiga Afrika, meelo badan oo ka mid ah sida Liibiya, in maaragtay dagaalka uu ka jiro. Wuxuu sheegay Yemen uu soo qaaday, wuxuu soo qaaday Mali in dowladda Maraykanku ay gacan ka geysatay in maaragtay dowladda Faransiisku ay ka kicayso nimankii qabsaday. Wuxuu sheegay Soomaaliya in AMISOM iyo ciidamada Afrikaanku oo jooga ay taageero iyo talo labadaba u fidiyaan si loo yareeyo argagixisada inay Bariga Afrika ku faafto oo Al-Shabaabku ay maaragtay qabsadaan dhulkaas oo dhan oo dhibaato geystaan. Wuxuu kaloo sheegay oo uu mar kale soo qaaday isagoo arrin ka duwan arrintaas ka hadlaya in aysan ahayn in la jirdilo oo xabsiga Guantanamo la geeyo dadka argagixisada lagu tuhmayo. Wuxuu sheegay inay shaqaynayso in dadka inta la keeno Maraykan cadaaladda la horgeeyo, maxkamada la saaro, isagoo tusaale usoo qaatay nin Soomaaliya oo la yiraahdo Axmed Cabdulqaadir Warsare oo 2011 laga soo qabtay Soomaaliya